llego, so call
me. Blues music, baby.
Wakati chino wambe wadwazi central zone supersonic speed staki rungu la police kwenye kistoni cha weed elimu na kazi kwangu mimi baby don't in a ride mo night nimegeuka topics jaribu ku try kwa nalama na toxic cha mwimu ningize ndosi willy willy nda force chukia mchezaji anacheza mchezo bila ya socks cause gandugu angala mshahara usijo kama tongi na posta futa pesa wana njaa kima konje na point out the target and then na shoot kama tz most wanted na poingia kwa boot. Sauti kutoka downtown Lendo Falbatisti Zoo Central Dog Found Nifate Twitter tag pin ya BB on my playlist Nyimbo za totos na njeza GB.
Utakula penu mbari ya potakula story Mbongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli, matango poli Utakula penu mbari ya potakula story Mbongo kamula ya staki kwenda mtoni Watoto mama na walisha tango poli Matango poli, matango poli. La piga goti na kumumba mungu yeah yeah baby. Na chofiki ni kama tema timize yote. Kwa niendo anayejua kesho yangu Aliye mwema na aliye mbaya kwangu.
Yeah. 4-4-5-8 kilometers paka dana penetrate kwenye speaker na red carpet mikicha huku kita hip-hop, sap, hip-hop, you had a doma ni nusu jango asfanyi video za mashua we rock and roll, we rise, you fall, na stop them all haters kwenye microphone, na drop the bomb cz.com kwa international platform utapay ukini tak and perform, man the white, the bombo clat mini boy toka dom, not bongo stars such punisher, shower kata shingo contract na baba bamiza, dom town single for map now parapanda, limwa ziwa masikio karakana kwenye jaribio, ana kwa ana na alinibia kitikio cause I'm a downtown soldier my cowboy, that master moja moja hii ni Dodoma series, misa Dodoma creepy, wall is the